mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya Karindwi muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese kandi bahaye ikaze kuri radio yanyu. Mukanya ni ikiganiro muri isanga twageneye ku munsi wa kabiri iterambere n'imibereho ya rubanda muri rusange. Radio ijwi rya Amerika muyikurikira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu aho ni mu Rwanda. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi ya short waves, no kuvuga kuri ku mirongo migufi nyine. Mukanya ndaza kuyibabwira mu rubuga rwacu rwa internet ni www.radioyacu.com. Ijambo rero kuri Facebook ni VOA Radio Yacu. Mbibutsa kandi ko mushobora no kutugeraho mukoresha adresse yacu hariyo radioyacu@gmail.com. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze mwese nshuti mu kiganiro muri isanga. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, ku mirongo migufi short waves mu Burundi, no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. Ku rubuga rwa Facebook ijambo ni VOA Radio Yacu. Abadashobora rero kudukurikira kuri FM mu Burundi, tubibutse ko mudukurikira ku mirongo migufi yariyo short waves mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2, mudukurikira kuri metero 25 na metero 31 no kuri metero 41 guhera saa 2 saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mudukurikira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Ku mugoroba ho mudukurikira ku milimetero 19 no kuri metero 25. Nkuko navuze mu kanya rero, ikiganiro muri isanga cy'uyu munsi turarebera hamwe ibyerekeye iterambere iwanyu n'imibereho ya rubanda muri rusange. Turabaha ijambo mutubwire uko iterambere rihagaze aho mutuye. Nta mutumirwa wihariye tugira uyu munsi, turagira ngo tubashe kubaha umwanya muri benshi. Tugere mu bice byinshi bitandukanye bishoboka by'u Rwanda n'iby'u Burundi. Ijambo rero ni ryanyu, musangire ibitekerezo n'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Mutugeraho mukoresheje rero ijambo VOA Radio Yacu, aho ni kuri Facebook, telefone yacu ya WhatsApp nyibibutse no kubanza akamenyetso ko guteranya 1 202 44 1993. Muri sanga mwese. Reka rero mu gutangira mbe mbahaye aka karirimbo munogerwe na radio yanyu ijwi rya Amerika.
Con yo 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 ijana kwishana mbona tuzabana haba papa nakwita mama wabana buri macha kuganja kwese first lelura baruta bose ntago duteze kuzatana haba gushaka bose niba kwihorere haba bakibagirwe mu nzozi barota kudinjuru rumuri nota sinagusezeranya yuko nzaguha ibyo ushaka byose gusa ntacyo uzabura nanjye mfite fe ndakwemera turabyemera aho uri hose uzajya uhora usengera waba uri Kigali cyangwa se uri n'Ibujumbura
cyo imana yifatanije by peace and love twizere ko yako karirimbo kabanyuze mukomeza kandi mutwihanganire turabona ikibazo twari dufite kuri Facebook kiza kwiyongeraho ni cy'amatelefone amatelefone harimo gucamo neza ariko turi kumwe duhere kuri Innocent ku murongo wa telefone nkuko nabivugaga dutangira turareba ibyerekeranye n'iterambere iwanyu n'imibereho ya rubanda muri rusange tubaha ijambo twifuje kubaha ijambo aho muri hose mu Rwanda no mu Burundi telefone rero twizere ko ziza kudukundira hanyuma icyifuzo cyacu kikabasha kugerwaho Innocent uranyumva urahagana hehe
Ikigali.
Mwiriwe mute Ikigali. Izuba riroroshye?
Ikigali ni mukiye gusizuba niko janye ari kimaziza n'akiroshye.
Mhm. Hey. Hanyuma mu busanzwe rero Ikigali uherereye ahagana hehe turimo kuvuga ku byerekeranye n'iterambere iwanyu icyo wishimira gishobora kuba cyaragezweho nko muri iyi myaka ibiri ishize uyusubije amaso inyuma urasanga ari iki hanyuma uze kutubwira n'icyo ubona ko kiramutse kihageze byarushaho gufasha mu buzima bwa buri munsi
nsanzwe ndavuga cyane cyane ku Burundi kuko niyo mvuka Burundi muri iyo mperuka mwo kwere ndabonye hari bimwe na bimwe byagiye bigerwaho cyane ubwoba twari dufite kera bw'umutekano akarushakano kiyongeyeho ubwo nka kera naho mvuka i Burundi kera hari hasi nahagaranye cyane ariko nubwo ntaravamo ariko twashima naragiye mama na umwaka hafi n'igice ariho mba ariko narabonye ko hari cyahindutse kuva muri
2005 wanyarukiye rero ndibwira ko ushobora kuba warahungiye mu Rwanda ariko wanyarukiye mu Burundi ibururi aho waturukaga ubusanga ibintu bigenda bigaruka mu buryo
ibintu bigenda bigaruka mu buryo kanisani ikintu mbona kasana aho giterwa abarundi natwe twese ariko ni bitanye mbona akore ariko uwacu ururi hoho kumva mbona akore ho n'ikindi kintu hanyuma rero ubonye mbona akore hari ahantu kwene ubona mu ntara zimwe na zimwe ikazi ikora ibintu bya nawe bidashimishije hari n'izindi ntara niko uhura kitwa imbonerakure ariko basanga ikorere yabo ntihuye n'iy'abandi iyo n'imbonerakure nasanze bose bose bakora ibibi hari abita imbonerakure bakagaragaza n'ibikorwa byabo bibi hari n'abita imbonerakure ariko bakubaha ikiremwamuntu ngira ngo bitewe n'agace bavukamo cyangwa bitewe n'ubaha amabwiriza ngira ngo niko nubyumva
hanyuma urebye noneho tuvuge nko mu byerekeranye n'iterambere aho i Bururi icyo wumva ushima uretse wavugaga ikibazo cy'umutekano ariko turebye nko mu rwego rw'iterambere icyo ubona cyahageze kigaba gifasha abaturage cyangwa se icyo ubona cyahagera kikarushaho kubafasha n'iki
ikintu bititerambere cyoco mu ntara ya Kiburi gisa naho gicane ntacyo nigeze mbona cyahindutse mu aya ntacyo nigeze mbona cyahindutse kuko nagiye nsanga izindi ntara nyinshi mbona mbona amabarabara yarubatswe ibindi byarasizema nko mu ntara zimwe nta zimwe ugasanga amakomine yagize intara yarahinduwe ariko ubundi hoho nabonye nta barabara bishasha nta
none se inosa mufite iki noneho uravuga ibarabara ni ngombwa rirakenewe mu byerekeranye n'iterambere ikindi icyo mufite mwebwe ni iki amashuri amavuriro ni iki wavuga mushobora kuba mwihariye i Bururi
twebwe i Bururi ikintu ikintu cyihariye ikintu kandi cyose ni amashuri kandi na ikihari na amavuriro nayo ahenshi yagiye yegerezwa abaturage ibyo nabyo birahari ariko nta terambere ko nimigiye mbona ryakoreye Bururi nibyo icyo nakuze nabona
none wisabiye nk'abayobozi baba badukurikiye muri uyu mwanya wabisabira iki kugira ngo abatuye aho i Bururi babashe kuba bagera kuri byinshi kubyo abandi bagezeho mu zindi ntara izo bavugaga wageze mu gasanga bitandukanye ni wanyi Bururi
cyangwa ni cyangwa ni cyangwa ni cyangwa ni cyangwa ni cyangwa ni ntara ya Bururi mu nteko bavuye kuvuganira ikintu bitwarabara nk'ibarabara ryitwa rya Bujumbura Rumonge urabona rirahurira Rumonge Bujumbura rikongera rigahuza Bururi Rumonge ikindi ni ibarabara rihuza Gitega Bururi numvise biri muri byinshi bigomba gukorwa nibarabara nakuze nubona cyo ubwo numva rivugwa kuzubakwa nibarabara ntuza Makamba Bururi
wakuze wumva barivuga ariko kugeza ubu ntirirakorwa
ikindi ni komine yacu bagomba gutera imbere bakubaka ibyo biriho ikindi nacyo numvise kinoganurwa ni uku gana inogeye inogeye ya pafu i Bururi
ni ibiki
ya waliya biloba batangira mu byangombwa byo kuza mu mahanga narumvise ko bashaka kubyubaka i Bururi ariko n'ubu narinze mvayo biriko birakorwa ariko nta kirasukwaho nacyo nibaza impamvu ikitarashivaho niko aho nyine ko kumva yuko intara yasigaye inyuma y'izindi ntara kuko niruka n'igihe ajya amashuri shingiro agenda ashingwa ishuri ryari rigenewe gushingwa i Bururi ahantu bita Ikiremba naryo twarajyambuwe rijya gushinga Makamba kandi ryari ryaragenewe kuhashinga i Bururi rero niyo pafu nikubwira ko n'ibyo biro bya pafu byo hajya babishyira mu yindi
nta wabihamya gutyo ubwo n'ibyo biro cyangwa se n'ayo mashuri ashobora kuba hari impamvu zatumye ajya aho ngaho ariko twizere ko namwe bazabagezaho
nibyo turabyifuza cyane
Nosa rwose ndagushimiye cyane kuba uri umwe mu banywanyi b'ijwi rya Amerika urakoze cyane kandi ugira ibihe byiza
n'umuryango
wawe uri Bururi cyangwa hari n'abandi wifuza gusuhuza
bururi n'abandi bose n'abanyi kandi bose mahama
ye twizere ko babyumvise
yagane cyangane
ye urakoze twakire na Severin Severin telefone yengo ivuyeho ariko ubwo mukanya turongera tumahamagare hanyuma kire atubwire nawe aho aherereye uko ibijyanye n'iterambere byifashe noneho reka ndebe no ku rubuga rwa Facebook bamwe mu bamaze kutwandikira kuri Facebook nyine twaye twabasabye gusubiza amaso inyuma nkuko nabivuze ntangira mukareba mu myaka ibiri ishize mukareba icyo mwishimira cyagezweho mu iterambere aho mutuye hanyuma mukanatubwira icyo mwumva ko kiramutse kihageze iterambere ryarushaho kwihuta kandi bikoroshya ubuzima bwa buri munsi bamwe rero mwatangiye kutwandikira abandi namwe turabategereje dusubireho tubabwira ko Facebook yacu ijambo ari radio yacu reka maze nakire uri ku murongo wa telefone nawe telefone ye idacika ni ngoboka uranyumva
ndabumva gatanu kuri gatanu
ni ngoboka komera urahagana hehe
ndi ngoboka Jean Claude mererereye mu gihugu cy'u Rwanda ndi mu burasirazuba bw'u Rwanda aho ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashana mu kagari ka Kera mu mudugudu wa Rehema ya mbere
ye komera ubwo se mwiriwe mute aho ngaho guma ahantu hamwe ngoboka guma ahantu hamwe kuko urasa nkaho urimo kugenda noneho telefone ikajya igacika
ndabumva
ariko twebwe ntabwo tukumva neza irimo kugenda icika guma hamwe
ni ukuvuga ngo ubu ngubu igihingwa cyeze hano mu burasirazuba mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashana ni ibitoki ibitoki bireze rwose ku buryo bwiza ku buryo n'imodoka ubu ngubu ziri gupakira zishyira abanyakigali n'abanyaruhengeri kugira ngo tubashe gusangira kuri ibyo bitoki twejeje kandi ikindi ni ukuvuga ngo hano mu burasirazuba bw'u Rwanda ni ahantu dusanzwe n'ubundi tuzi ko hera imyaka cyane ikibazo cy'iriza rwose gikunda kuhagaragara ni mu duce na tumwe tw'imisozi nta kuvuga wenda hano ahahoze ari muri Kibungo hahindutse mu karere ka Ngoma nanza ari hagaragara cyane uretse abaturage usanga bishyiriye ubu ni ukuvuga ngo ibitoki bireze ibigori byareze ibishyimbo
nari ngiye kukubaza nturetse ibitoki ibindi bihera ni ibiki ni ibishyimbo n'ibigori
oya igihingwa cyose ubu duhinze mu butaka bwa hano mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda cyose kihera kuri ubu butaka bwa Kibungo amateke ibijumba by'umwihariko none ibijumba nabyo bigumije kwera cyane ndetse rwose ku mafaranga 500 ubu ni ijumba byahaza nk'umuryango
ubwo ni ukuvuga ko mwe nta kibazo
ari ikintu cyiza
ni byiza mwe nta kibazo mufite noneho kigwingira ry'abana
kigwingira ry'abana leta nayo ikomeje kubakurikirana hari umushinga waje bita gikubiro ikubiro ni umushinga ukurikirana abana ni ukuvuga ngo abantu baba bashinzwe mu midugudu bashinzwe kubakurikirana bakabasha gukora neza rwose urebye leta iri kugenda ibirwanya cyane ni ukuvuga ngo rero n'ubundi konitewe na nayubu iterambere hano mu mijyaro iterambere rikomeje kwihuta n'ubu ni ukuvuga ngo umuriro wamaze kuhagera tayari abaturage batangiye gucana n'ubundi umuriro wabaye ku muhanda ucyo na tumwe tujya kwicara n'umuriro urabona ntabwo bibujije ko hose umuriro umaze kuhagera ni ukuvuga ngo wenda hano mu kagari ka Kerwa n'imidugudu irimo nka Rehema ya mbere n'Rehema ya kabiri na mezi ibiri ni imidugudu cyangwa mu icumi wenda itarabona umuriro nabo biri kubwira umuriro wazaboneka muri ibi bidoti kujya mu 2020 ko umuriro waba wahagera amazi nayo abaturage bari barasanzwe bavoma igishanga inzira batangiye kujya mu butaka bagiye gutangira kubaha amazi kuvanga akarere ka Ngoma rwose kari mu mihigo twiyemeje kandi n'abanyarwanda muri rusange n'abaturage batuye akarere ka Ngoma bari kugenda bakurikiza icyerekezo 2020. Muri make no kuvuga ngo ubwisungane mu kwivuza na ko ari cyo kintu gigora cyane abaturage kuko ngo tumaze kugera nko ko kugira 80%.
Mhm.
Nabo bari kubwitabira cyane. Nuko ngo mu burasirazuba bwo Rwanda ni ibintu n'uburyohe. Abaturage bagenda ijoro n'amanywa umutekano ni wose. Nacyo ngo byari mu gihugu cy'u Rwanda kabisa.
Nuko nuko hamwe haravugwa ikibazo cy'umutekano muke ariko nanone ni nako n'abayobozi babihagurukiye baganira n'abaturage babagira inama mu buryo bwo uko bagomba kwifata ubwo muri ngoma niramumeze neza rwose no kubishimira Imana.
Urakoze cyane kuri icyo kibazo mbajije. Ubu ngo haje icyo bitwa ry'umwuga.
Idiki
irondo ry'umwuga n'abaturage bivanze bamwe bakaba bagomba kurarira ibintu by'abaturage bagacungira umutekano mu ijoro noneho bagasubira inyuma agahembwa n'abaturage urabona ko higeze kuza kenshi yo kuvuga ngo ntabwo amatungo agomba kurana n'abaturage mu nzu iyo kintu cyaravuzwe mu gihugu cy'u Rwanda noneho dusanga ubuyobozi busanga ari ubwafata umwanzuro wenda buri mutuka icyaro none iki kiraro akabamo bamwe muri abo bantu baba baragiye mu ngando bagomba kujya bashinzwe umutekano w'ijoro bakaza kuri icyo kiraro bararibiza ayo matungo abandi bakaza bazenguruka mu mudugudu bari ku mutekano wifashe no mu kagari kose none hemba ki bagahembwa n'abaturage nuko umutekano ni wose baragendeje u Rwanda ubundi rugendo rw'ijoro n'amanywa ntacyo kigomba kubamo mu kirekeje n'umutekano
none se ubwo abaturage bahemba abo bantu amafaranga barayabona nta virarane bijya bizamo bafite ubushobozi bwo kubahemba
ubushobozi burari no kuvuga ngo buri muturage umwe ubu ngubu barabaze jubundi hano mu mudugudu wa Remambere aho ni mu kagari ka Kerwa mu murenge wa Gashanda basanga umuturage umwe azajya atanga amafaranga atenze 500 noneho ayo 500 bafunguje konti bafunguje konti agenda akajya kuri iyo konti none amaze kujyaho bara muri abantu bashinzwe umutekano b'abatorijwe mu mudugudu w'inyangamugayo bafite agatabo buri kwezi ko bashobora kugenda bakayabikuza kuri konti baba bafite amafaranga bagenda bagomba kujya bahembwa urumva abaturage n'ubundi basanga bakora none amafaranga ari konti ukwezi kurangira bagenda bahembwa ntakibazo kigomba kubamo mu kwishyurwa kwabo kandi bashinzwe babacungira umutekano neza
birumvikana hanyuma se
mu gihugu hose cy'u Rwanda
none se wa muturage ushobora kuba atishoboye kuko abaturage nabo bari mu byiciro hari abafite amikoro make bafashwa na leta haba mu kwivuza cyangwa se no mu byerekeranye n'amashuri y'abana abo muturage utishoboye nawe agomba gutanga amafaranga yo guhemba abashinzwe umutekano
nibyo koko ari umuturage uri mu cyiciro cya mbere cy'ubude ubu muturage leta yarazibye isanga nta bushobozi agomba kubona kuko yatanga ayo mafaranga kuyamukuviraho ni ukuvuga ngo ni amafaranga ajya atanga y'uwo mutekano kuko nubundi ntabwo aba yifashije ntakintu kuko baba bamufasha akabona amafaranga atanga yakishyura umutekano ubwo rero leta ikora igikorwa cyiza avuga ati umuntu uri mu cyiciro cya mbere ntabwo agomba gutanga ayo mafaranga ni nk'uko n'ayo mafaranga 500 nkubwiye atava mu byiciro bakurikije icyiciro cy'ubudehe hari icyiciro cya mbere hari icyiciro cya kabiri n'icya gatatu cya kane ubu ni ukuvuga ngo igiciro cya mbere nayo batanga
abandi bagatanga arenzeho
icyiciro cya kabiri gitanga 300 icyiciro cya gatatu kigatanga 500 bigiye bisumbanye bitewe n'ubushobozi buri muturage afite cyangwa buri munyarwanda ntabwo bivuze ngo uri mu gice cya mbere azatanga amafaranga kuko n'ubundi aba atifashije nawe tugomba natwe kumufasha nawe akabasha kwikura mu bukene tumuba hafi kugira natwe agere nk'aho twateye ikirenge
abasha
kwizamura muri make.
Mbere y'uko nkurekura nagira ngo ubanze utubwire watubwiraga ibyerekeranye n'amashanyarazi ko rwose henshi yahageze aho ngaho iwanyu muyabyaza iki mu byerekeranye no kwiteza imbere
no kuvuga ngo umwobo ngo bano mu murenge wa Gashanda aho ni mu karere ka Ngoma mu burasirazuba aho amashanyarazi rwose bayatuzaniriye ubu ngubu abasore cyangwa urubyiruko muri make mbivuga uko rwari ruri mu bukene ariko ubu ngubu bagize gutya barogosha abandi berekana umupira abandi berekana amafilimi bigureje abandi baguze ibyuma bisa mu kinyarwanda ubwo dukurikiye ntabyumvishe icyuma gitera abana amafu abandi ni abasudirizi uburenze rwose urubyiruko rwa mu bya gashanda ubu rumeze neza bitewe n'uwo muriro twento byaza umusaruro kuko twamaze gutera imbere n'ubwo tubakobana ubusutana bumanukana bakogeza mu giturage hasi mu byaro tubukava ku muhanda kugira nabo n'abari hasi mu bitaro baje kwiteza imbere bavuganye kugeza ku muhanda ntago bigeze aho umanuka.
Noneho hari icyo wumva wakwisabira nk'abayobozi badukurikiye muri uyu mwanya nk'ikintu gishobora kuba cyarushaho kubafasha mu iryo terambere mumaze kugeraho rikarushaho kujya imbere?
Ni uko bagerageza rwose mu murenge wa Gashanda, mu kagari ka Kirwa, mu kagari ka Munege, mu kagari ka Musindo, mu kagari utugakose tugeze mu murenge wa Gashanda kuntuye ivu ukabasha kumanura umuriro ukagenera abaturage ukava ku muhanda kuko bavuga ngo dusangire nabugeze aho ugabanya abaturage ngo nabo babashe kuba bacana. Noneho bawushyiriye abaturage bikuma na rwa rubyiruko rwa hasi rudafite ubushobozi bwo kujya kuri uwo muhanda ngo ubashe kwicara rukora ibyo bikorwa biteza imbere narwo rwaba ruboneyeho iterambere rikazamuka ry'abaturage ikigo cyane babadukoreye. Ikindi nabwo bakomeza bapfungira imishinga cyane bavuga hano mu karere ka Ngoma hagiye kubakwa sitade. Sitade irateganywa kuzahemba abantu bagera mu 300,000 kandi abantu bazayubaka urubyiruko rw'akarere tugomba kwiteza imbere. Iyo sitade igiye kubakwa mu myaka 3 iri imbere nabo tubasha kuyibyaza umusaruro aho kujya amafaranga akorerwa n'abaturutse ahandi mu ntara natwe urubyiruko mu karere ka Ngoma tukayubaka tukabasha kwiteza imbere. Ubwo uri kumva n'igikorwa cyiza cyane gikomeje kuza mu burasirazuba cyunganira urubyiruko rwatuye n'abanyarwanda muri rusange batuye igihugu cy'u Rwanda. Urubyiruko gusa n'abantu bafite imbaraga bagira gutya bakagera kuri iyo sitade igiye kubakwa ngo bashyire nimba nagira gukorwa abashinzwe bari kugenda bapima aho ugomba kubakwa kugura na kuko nyiva sitade igiye kubakwa sitade ibikorwa byarangiye bategereje kubakwa nabo n'abakozi bakaza bagakora. Uri kumva n'igikorwa cyiza cyane dushimira akarere ka Ngoma by'umwihariko na nyakubahwa perezida Tubita wacu no Kagame kuba yaratwemereye sitade ikaba ije noneho mu burasirazuba bw'u Rwanda. Uri kumva n'ibintu byiza dushimira ko
ndabyumva rwose. Urakoze cyane Ngoboka, reka twakire.
Noneho by'umwihariko ugomeza no kubwira abantu batuye mu kagari ka Kenya ko umurenge wa Gashanda harimo umubyeyi wanjye Shamudemwe na Mukamana Sara bose bakurikiye Radio Ijwi rya Amerika yumvikana bashobora tunesi mu kinini no mu Kinyarwanda bakomeze bagira ibihe byiza. Ambasaderi ngo bakaze mu busiza mu Rwanda bari mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda.
Urakoze cyane rwose Ngoboka, nawe ugira ibihe byiza.
Murakoze namwe kuba munyakiriye ku murongo.
Yee, twakire na Amos. Amos uranyumva?
Ndabumva cyane.
Yee, wowe urahagana hehe?
Ngenuye mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Iburasirazuba, ni mu murenge wa Ruharambuga mu kagari ka Kanazi gutyo.
Yee, mwiriwe mute aho ngaho mwebwe Nyamasheke?
Twiriwe neza, ni amahoro. Izuba riraho nyine riringaniye. Ibikorwa by'iterambere bikomeza mbega.
Yee, watubwiramo se nk'ibihe aho ngaho Nyamasheke, ibyo wumva wishimira rwose mufite aho ngaho byatumye ubuzima bwanyu buhinduka bukarushaho kuba bwiza, uhanyuma utubwire n'icyatuma burushaho koroha, niba hari icyifuzo waba ufite?
Icyo twe twishimira cyane nk'abantu batuye Nyamasheke cyane cyane mbega mu cyahoze ari Cyangugu, mu gihe cyashize ntago nta jambo mbega twari twarahawe mu gihugu, twasaga nk'abantu bari inyuma mbega mu iterambere, ariko uko imyaka igenda yicuma niko tugenda dusubizwa agaciro nyine iterambere ritugeraho, nk'imihanda yegereye abaturage cyane, nk'umuhanda wahuzaga utwo turere twa Karongi na Nyamasheke, mbega uwo muhanda waje gukemura ibintu byinshi cyane mbega ku iterambere ry'abantu batuye mu karere ka Nyamasheke, bakuye mu bwigunge batumye bahahira na bagenzi babo b'i Karongi mu buryo bworoshye, kandi bagabasha no kuba batega imodoka mu buryo bworoshye kubera uwo muhanda waje uje gukemura byinshi.
Yee, ni Moses wari watwandikiye kuri Facebook.
Yego.
Wari watubwiye ko hari n'umuriro w'amashanyarazi nawo wahageze mukaba mumeze neza.
Yego cyane, uwo mu murenge wa Ruharambuga hari mu kagari kamwe kari gafite umuriro, ariko ubu noneho no mu tugari mu tugari tune tugize uwo murenge ubwo zitatu natwo twaje kubona umuriro sivyo ko nyine uwo muriro twabonye ni wa muriro nyine wo kuba wakwifashisha kuba twacana amatara wenda ukaba wacomeka imashini zogosha ibintu nk'ivyo niwo muriro mbega baduhaye ariko icyo nasaba nasaba ko bakongera uwo muriro byibura natwe tukagira ikindi gikorwa cy'iterambere tubyaza uwo muriro kitari ukogosha cyangwa kuba twacana gusa
ye mukakora ibindi bikorwa bigize by'iterambere
by'iterambere kuko nk'imashini ziba zasatura imbaho ibyuma bino bifite imyaka
mutubabarire telefoni ya Mose ziracitse ariko ndumva byinshi mu byo bamaze kugeraho mu iterambere yaramaze kubitugezaho igitekerezo cye yari yacyanditse kuri Facebook icyo yavugaga rero yavugaga ko umuriro uhari wabagezeho ariko kandi udahagije ko bishobora kubafasha kurushaho ari uko babonye imashini ziremereye nk'izisatura imbaho ubwo ni ukuvuga ko bafite imbaho zihagije hariya mu gace k'iwabo ka Nyamasheke n'umuriro wabuhagije mu kubafasha gusudira no mu bindi bikorwa by'iterambere nka interinete kuri bose. Murumva rero Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri isanga aho dukomeje kureba dusubiza amaso inyuma tureba ibyerekeranye n'iterambere iwanyu akandi karirimbo. When I'm close to you, I'm better, feeling better, yeah. Cause when you dance, when you smile, everything you do stays in my mind. You're too fine, you're too fine, you're too hot, you're too high. Now turning on, cooking on sanga, I lose control. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri Isanga. Mudukurikira ku mirongo migufi shortwaves mu Burundi, naho mu Rwanda mukadukurikira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mukomeze rero kunogerwa na radio yanyu Ijwi ry'Amerika. Radio y'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, kiganiro muri Isanga ku byerekeranye n'iterambere. Musubiza amaso inyuma mukareba aho iwanyu iterambere rigeze naho mwifuza ko ryerekeza. Tugiye ku murongo wa telefone twakire noneho Janvier. Uranyumva?
Ndabumva cyane.
Ngiye urahagana hehe?
Ni Kigali mu Rwanda.
Mu Kigali mu Rwanda mwiriwe mute?
Yena mahoro kabisa.
Nuko nuko Imana ishimwe. Yee. Igitekerezo rero cyangwa se icyo wifuza kuvuga muri kiganiro?
Nashaka kuvuga gende mu Burundi nahungiye mu Rwanda. Ahandere ndavuga ngo ibyo nageze ko uretse ko nsi umutekano bahondi. Kandi nta kindi, iyo umuntu ari mu nzi nta terambere abona. Kiretse amahoro niyo aza mu Burundi tugasaba umuntu akakora iterambere ari mu gihugu cyiwe.
Ariko abarundi bari aho ngaho nabo batangiye kwiyungunganya, hari abo twumva bamaze gukora ibintu bitandukanye mu bijyanye n'amarestora, mu bijyanye hari abarimo kuvuza ingoma zivuza mu makwe hirya no hino mu birori bitandukanye, bakabasha kubona udufaranga dushobora kuba twatuma iminsi igirayo.
Kudufasha nyine ugira iminsi irabandanya, ariko gutera imbere iyo umuntu abayeho imyaka itaga ari mu buhungiro akaba abayeho, ntibasa iryo terambere umuntu afite. Kandi nibaze ko buri munzi utabonye ubundi bufasha buya ahandi ngo uronka ngo ibyubaho, utungishe umuryango, ukigisha abana, ukivuza, ukaronka bya nkenerwa muri rusange, hama ukaronka n'ibindi biguteza imbere. Ariko iyo umuntu abayeho niyo terambere rya mbere umuntu abagwanira, nibaza iryo terambere umuntu abavuga ko amaze gushika, kuko hari aho ubuzima bunanira bw'impunzi, bakagwara ntibashobore kwivuza, abana ntibige, utundi tugorane twose two mu rugo tumwe na tumwe, ugasanga iyo dukemura niryo terambere nibaza ko umuntu yabashima amaze kugera mu myaka ibiri.
Birumvikana. Hanyuma ukurikije aho waje uturuka, sinzi niba waraje uva mu gisagara cya Bujumbura cyangwa se ahandi mu zindi ntara z'u Burundi, urebye icyo wumva wavuga uti hano icyo mbona kijyana n'iterambere gishobora kuba cyafasha abo nasize kiramutse cyageze ni nk'iki?
Nagiye ndi Bujumbura bya n'iterambere ryo hano abahari yagiye bafasha ino hari igisha muri make kuburyo iyo umuntu avuye ino iyo uvuye mu buzima ukagenda mu wundi buzima, nibaza ko hano turiko turahakura n'isomo, kuko uravye ino ibyo gusesagura biragabanuka. Abantu twese twabahariya twese twakunda inzoga twanywa ibiyeri cyane, ariko unushije
kubyukaaziko
ko utabona ukuntu ushobora kwivuza, kubona amafaranga y'inaragoye barapfa nuko twayabona turi hariya, atari dufite ubuzi bwiza twaronka amahera, ariko ino n'ibyo umuntu akora no kwiyungukanya kugira abeho. Rero usanga ubuzima bw'ino bugoye barapfa ubwa hariya, ku buryo ubuzima bw'ino umuntu azovana n'akabujyana hariya yotera imbere agumije uko ameze ubu, avuga ati amahera nzoro nkariya nkamera nkamenya kuyamanaginga nkuko ayo ndo nkino ashobora kuntunga. Ino harimo n'isomo ku buryo hariya tubaza niyo twagenda tukagira amahoro akaza mahoro hariya, kumuntu azishoye kuzotera imbere bivanye naho turi n'ubuzima twaciyemo umuntu agashobora kubukora hariya ibyo kwiteza imbere ibyo tubone no bakora agerageza kubikora hariya nta cyo buze umuntu adatera imbere cyane ari mu gihugu kibaho haba harimo n'akarusho w'umubano muzinanye ibyo ukoronka amasoko kuba bivanye n'abantu muzinanye hari ikintu ubusanga ibintu byose ari kurondeza ari kurondeza ariko ubuzima burakomeza turashima Imana.
Uti amasomo hari amasomo turimo dukura muri ubuzima turimo ku bwawe urumva ayo masomo azabafasha musubiye mu Burundi kandi twizere ko koko amahoro azagaruka kandi akagaruka vuba kugira ngo namwe mwongere mubeho ubuzima nk'ubwo mwari mubayeho ko birumvikana mu ijwi n'uburyo ubivuga birumvikana ko ubuzima urimo nk'impunzi nyine ntaho bushobora guhurira n'ubwo wabayemo mbere
nawe ushobora guhurira ariko dufite icyizere ko bizoshoboka tugataha umuntu akabasha kwiteza imbere akarondera akazoza k'umuryango icyo umuntu aba ashyira imbere kandi nibyo dusaba n'Imana kandi tugerageze bidufasha amahoro akaza vuba tugataha
rwose. Urakoze cyane Janvier rwose ngushimire kandi ngire nti mwihangane amahoro azaboneka asesuye ku buryo mwumva nyine mushobora gutaha mugasubira iwanyu kandi mugakora ibyo mwifuza.
Ego turabashimiye cyane igihe Amerika aragerageza kudushikira twe tudashika kumva amakuru neza kuri turabashimiye n'Imana izobahezagira.
Imana ishimwe namwe murakoze cyane rwose.
Murakoze.
Twakire na Daniel. Daniel uranyumva?
Yego muraho neza.
Muraho murakomeye. Urahagana he Daniel?
Ndi i Kigali mu Rwanda.
Ngo hari akazuba?
Hari akazuba ndabona karimo kurenga. Ndabona ibintu ari sawa nta kibazo.
Natwe hano ritumereye nabi.
Yego.
Ni natwe hano ritumereye nabi. Mu kuryihisha mu nzu komeza.
Ubwo nayumvye ku by'iterambere kuri komenti mwazanye iterambere rwose hano mu Rwanda ndabona iterambere nta kibazo. Muri iyi minsi ndabona byari umutekano ariko noneho ikibazo gihari njye mfite impungenge ni ibitero bimaze iminsi biza noneho urabona twe tugiye gutera mbere ubuhinzi ubworozi amashanyarazi ariko noneho ikintu mbona gihari ni ukuvuga ngo izi nyeshyamba zitangiye gutera cyangwa iyi ntambara itangiye ni ukuvuga ngo iramutse ikomeje
reka twizere ko atari intambara
ishobora gusenyuka
twizere ko bitazagera iyo yose. Hari abari barimo kuvuga uburyo abantu birindira umutekano twizere ko bitazarenda bigera kure.
Reka tubyizere gutya. Naho rwose bitabaye n'ubundi nta kibazo ibintu wasanga bimeze neza. Cyokoza Imana izadufashe ntibizakomeza kubera ko bitazasenyura ibyari byubatswe tugasubira inyuma nka mbere y'1994 byaba bibi cyane.
Ndumva ikibazo ufite wowe ari ikiguhangayikishije ari umutekano naho iterambere ryo waribonaga rishimishije
iterambere hari ariko icyo mbona wenda kitagenda neza. Iterambere hari ryose usibye muri politiki naho ibintu by'iterambere twese bifite keretse muri politiki byonyine.
Urashaka kuvuga iki?
Nshatse kuvuga yuko muri politiki hari muri politiki ubona bitagenda neza nta bwisanzure hari uguhezwa muri politiki ingeri bamwe na bamwe ugasanga ubwisanzure bafite nicyo kibazo ugasanga nta kwishyura ukizana ngo buri muntu wese avuge icyo ashaka kubera ko ubona hano mu Rwanda usanga hari ikibazo cy'ikintu wabo mu nyangire ibintu by'amakimbirane cyangwa byo kwihimura kuri ya narunaka nicyo kibazo bijyanye na politiki ariko iterambere rya ntacyo nabishinja tu iterambere rya ariko igisigaye ni politiki icyo nasabaga wenda na leta
icyo wumva cyakorwa n'iki kugira ngo ibyo bibazo uvuga bibe byakemuka
kugira ngo dushyigashyire iterambere rihari nibyagezweho tubishyigashyire dukomeze urugendo twa turimo nuko leta yagabanya kwikakaza muri politike ubwisanzure abantu bose ikabaha ijambo buri wese akavuga icyo ashaka icyo atekereza icyubaka igihugu ikitagenda neza ikibangamiye uriya akagitanga ibitekerezo n'undi noneho bikabasha kuzuzanya muri makeya ntagire uhezwa ubona ari cyo kibazo gihari n'izo nyeshyamba ubona zirimo kuza n'iryo tupfu zirimo kurisha cyangwa ari nacyo zirimo kwitwaza kubera nta bwisanzure muri politiki ubona muri politiki ntibigenda neza.
None se Daniel urashaka kuvuga ko mugiye mu nama umuntu adashobora kuvuga icyo yifuza ngo avuge icyo atekereza?
Na bitewe yuko hari ukuntu ushobora kukivuga icyo wifuza nko mu nama ariko hari impamvu ituma utakivuga uko ugitekereza bitewe na politiki y'igihugu cyangwa ibyo kudashaka cyangwa guheza niko nabyita kudashaka kuri kujya ahagaragara cyangwa kugira ubwisanzure ushobora kukivuga gutyo ukakizira noneho kubera yuko uzi ko ushobora kukivuga n'umuturanyi cyangwa na leta ishobora kugendaho kubera ko ubwo ubuzanye ikidashaka bitewe n'inzira yayo
hari abo wigezeho nabibaho si ibyo ngibyo
ntabwo nshobora kujya kure nanjye nshobora kwiheraho kubera ko kwiheraho nk'ubu nanjye icyiciro ndimo n'ubwoko ndimo usanga mpezwa mu kuvuga ibindimo cyangwa ibimbangamiye cyangwa ibituma dushobora kuzuzanya nk'umuryango nyarwanda wenda nk'ubumwe n'ubwiyunge nibyo nshaka kuvuga usanga ubumwe n'ubwiyunge buri kure kubera ko bamwe barahezwa abandi bagashyirwa imbere ugasanga noneho wenda n'urugero nkanjye uhezwa nta burenganzira bwo gutanga igitekerezo cy'ukuntu twe dushobora kuzuzanya ubumwe n'ubwiyunge bukagerwaho ariko icyo gihe hataratanga umwanya w'uko umuntu avugisha umuntu avuga n'ubangamiwe ngo ahabwe uburenganzira nicyo kibazo gihari.
Reka twe kubitindaho cyane kubera ko nawe ubwawe uravuga uzimiza kandi birumvikana tutaza no kujya mu bibazo uravuze uti nko amamo ubwoko ndimo kandi nta moko aba mu Rwanda buri wese abantu bose n'abanyarwanda
bashobora amoko arari kubera ko reka mbaze mbabura gatoya ejo bundi hatutse ikegeranyo kigaragaza ngo umubare ngo w'abatwa ungana barimo kuvuga yuko
ntabwo ari abatwa n'abasigajwe inyuma n'amateka
bavuga yuko ngo ntibatitabwaho ngo umubare wabo urimo kugenda ugabanywa ahubwo hari icyo nibajije ko bazi umubare w'abasigazwa inyuma n'amateka ayandi moko bazi umubare wabo uko icyo kigennye leta yagisohoye aho ngaho noneho ni ukuvuga ngo muri make ikintu nshatse kuvuga ni uko akenshi ubwoko bw'abahutu usanga buhezwa ntabwo buvuga ikibabangamiye ntabwo butanga ibitekerezo mu kuba bakubaka umuryango nyarwanda ngo iterambere rikomeze wenda n'ubumwe n'ubwiyunge bugerweho usanga ari byo mbese guhezwa kwabo n'intandaro yabyo byose ariko batanze umwanya ubwoko bwose bakaba umwanya buri muntu agatanga ibitekerezo wenda umuhutu umututsi agatanga igitekerezo kimubangamiye leta ikabishakira umuti ubundi nicyo kibazo gihari mu Rwanda ubundi ibintu by'amoko bivuyeho buri bwoko bwose bugahabwa uburenganzira no kuvuga ubwisanzure bakava icyo batekereza bakungurana ibitekerezo bugashaka umwanzuro wabyo bugasenyera umugozi umwe usanga nta kibazo cyahabaye n'iterambere tubona ryakomeza urumva kubera ko n'abareba barimo gutera usanga ari bwo rwitwazo no kuvuga bati bamwe barahezwa muri politike y'iki byose ni ibintu birebire ariko muri politike
abatera ariko abanza ari abaturuka hanze none icyo uretse icyo ngicyo ikindi wifuza nko mu bintu by'iterambere ukurikije nk'uturere wagezemo cyangwa se aho uri icyo ubona cyarushaho kwitabwaho uretse ibyo uvuze by'umutekano n'amoko ni nk'iki wa kwisabira
icyo mbona gikwiye kwitabwaho hari bino wenda bya bano bayobozi bakagombye kwigira abaturage noneho bakareba ibibazo babafite kubera ko usanga abayobozi dufite baragenda bakajya mu biro gusa bakagumya mu biro propagande bakayitanga mu biro noneho ugasanga ibyo batangaza mu biro cyangwa baha izindi nzego zo hejuru nka minisitiri cyangwa perezida ugasanga ntaho bihuriye n'abaturage b'u Rwanda ba rugufi bo hasi hakabaye ikintu ndimo gusaba leta n'ubuyobozi bw'u Rwanda
akagera abaturage
niba ari meya akigera abaturage mu mirenge mu midugudu ariko kuba kimeya adashobora kujya mu mudugudu ngo mbibyisize by'abaturage ntakajya ajya ku karere gusa no mu mirenge akadusura akareba ibibazo dufite twemugezaho ariko kubimugezaho ni kimwe no kubyumva ni kimwe no kubibyubahiriza ni ikindi ntabwo kubyumva gusa kubyumva ni kimwe no kubibyubahiriza ni ikindi bakakemura ibibazo by'abaturage hari ibibazo abaturage bafite baba bagowe bisanzwe ni byinshi cyane ugasanga wenda reka ngo urugero rwa hafi cyane
muri make
urabona nka muri make nsoze wenda nawe ndabona umurongo urugero nka buriya abaturage babannya hehe aho kugira ngo babandikire minisitiri w'intebe urabona barimo kubimura ngo babimure ngo bakabashyira mu mazu abashoramari bubatse abashoramari bafite inyungu noneho abashoramari umuturage niba bamuhaye nka miliyoni eshanu iriya nzu ishoramari abashoramari bubatse ifite nka miliyoni icumi ugasanga umuturage baramuguriye bamureba miliyoni eshanu noneho umuturage uriya agiye mu nzu ayigirimo ideni azishyura noneho reba kugira ngo bakubariye inzu wari urimo n'isambu yawe n'umutungo wawe noneho bagushyize mu nzu ugiye no kuzayishyura urishyuye ugiyemo n'ideni n'utayishyura n'abana bawe bazayishyura n'abuzukuru
kandi ukeneye n'icyo kurya dukeneye no kubaho mu mibereho isanzwe
noneho atari umuti nakagombye kubaha wenda n'ikifoto cy'abaturage nkanye n'umuntu wanjye ni umuturage sindi umuyobozi sindi umunyapolitike ndi mugira abaturage kuko nayo ni umuturage bakabanje niba inzu niba ari miliyoni icumi bamubariye n'urugero bamuze n'igezo miliyoni icumi ajye mu cyaro kubera ko mu mujyi ntabwo ariyo Kampala ajye mu cyaro ashaka inzu ya miliyoni eshanu naba miliyoni eshanu ayigure ya nzu yajya kubamo iyi ni miliyoni eshanu ayiteze ayishyiremo ubushoramari yishorera imari atera imbere ariko se najya muri ya nzu y'ubukode nayo akayijyamo akazishyura azishyura ayo ashoye imari he cyangwa arimo kungukira he ku byo azabasha kwishyura ya nzu
ategetswe kujya muri iyo nzu se cyangwa ashobora kujya aho ngaho wowe uravuga ko ategetswe kujya aho ngaho muri izo nzu z'abashoramari ntagashobora gufata ayo mafaranga ngo yigire mu giturage nyine urashaka kuvuga ko adashobora kujya mu giturage ajyanye ayo mafaranga agomba kujya muri iyo nzu y'umushoramari
hoya ntabwo akomye kujya mu nzu y'umushoramari bakamuha ayo mafaranga nk'uko ubushobozi inzu irenze amafaranga barimo kumugurira ahantu ari barimo kumwishyura bamubariye inzu ye amafaranga ni make
agaciro kayo ayo barimo kumuha ari munsi y'agaciro
amafaranga bamubariye ni make kuruta inzu bagiye kumushyiramo ni ukuvuga ngo nibayimushyiramo azagumamo ideni yanzu azayibamo yishyura y'amafaranga azaburiramo azaba makeya kuri ya nzu bamuhaye ni urugero niba inzu irimo bamuhaye miliyoni eshanu yanzu bamushyize mu nzu ya miliyoni icumi ubwo izindi eshanu niwe uzajya uzishyura kandi nyamara bamuhaye miliyoni eshanu akajya mu hantu haciriritse akagura inzu ya miliyoni ebyiri n'igice izindi ebyiri n'igice akazishoramo imari akunguka agatunga umuryango n'abana
muri make wowe urifuza ko umuntu bamuha miliyoni zihwanye zifite agaciro zihwanye n'agaciro k'ibyo bamuguriye hanyuma ubundi akajya kwirwariza hanze
akajya kwirwariza itamutegetse ngo ajya muri iyi nzu
reka ngushimire cyane Daniel kuri ibi bitekerezo byawe ubwo mukomere
murakoze cyane kandi kunyakira icyo ngushimira mu bitekerezo ugatuma nsobanura ikibazo uko kiri n'uko bimaze utankubye kandi urakoze cyane
kandi nashakaga ko nyine muduha ibitekerezo byanyu
ndabizi umunyamakuru ujya ubinkora ntatume nsobanura neza agatuma neza abantu mu gihirahira ariko mwebwe natuma tukamire ndi mutuma nkora ibintu neza abantu bagasobanukirwa
bituma ubwo nyine biterwa n'umwanya umuntu aba afite urakoze cyane
murakoze cyane
kwakira na Munyaneza
Salame.
Turi kumwe ahagana hehe?
Yewe ndi mu karere ka Musanze.
Musanze mwifashe mute?
Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Tumeze neza turi aho na mahoro.
Nuko nuko.
Ni izuba ryinshi.
Igitekerezo cyawe ku iterambere?
Yewe muramba barira mu mbafashe ntabwo bagenzi bange ntabwo ibyo ba nzeho.
Ntabwo dukurikiye. Twari turimo tuvuga ku iterambere.
Ntabwo nabakurikiye nari mu kazi mbibonye ku
ibyo ubonye kuri Facebook rero ni ibyo. Ibyo ubonyeho ni ibyo, ni iterambere muri rusange iwanyu aho rigeze, n'icyo ubona wakwifuza ko cyakorwa kugira ngo rirusheho ku
ibyo nabyumvise.
Icyo
nshima ni uko ibikorwa remezo rero byariyongeye muri rusange muri iyi myaka ibiri ishize. Imihanda, amavuriro cyane n'ibigo nderabuzima, amazi aragenda agera ahantu henshi. Turebye urabona ko hari ibigenda bikorwa byinshi kandi byiza, ariko tukaba twifuza nyine ko nk'uko mwabivuze hari ibyo twifuza ko byakomeza gushyirwamo imbaraga.
Nk'ibiki rero ko turimo kugera ku musozo?
Kuko nk'imihanda urabona iragaragara cyane neza mu bice by'umujyi igamye no mu byaro, rero byaba byiza cyane kurushaho. Kuko hari aho usanga abaturage banagifite imbogamizi zo kugeza umusaruro wabo ku isoko, noneho n'andi tumanaho ugasanga ni rikeya mu bice by'icyaro. Icyo kintu kikaba cyitaweho, byaba byiza kurushaho.
Ndeka ngushimire cyane rwose, urakoze Munyaneza.
Ariko hari ako nari ngiye kubabwira, aho sinzi niba wenda mwama nk'amasomo
amasogoda make cyane kuko ikiganiro kigeze ku musozo.
Yego, habayeho no gutora abayobozi b'inzego z'ibanze nk'abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge, bakajya bava mu baturage, byaba byiza kuko hari igihe bakora amakosa bakimurirwa ahandi aho kugira ngo bayaryozwe, cyangwa si bavuge bati turakora cyane, turakorana imbaraga, kuko ubutaha tuzasubira kwaka abaturage amajwi. Icyo kintu nacyo cyitaweho, byaba byiza. Hakaba habaho no kuzamura umushahara wa mwarimu, kuko hatuye usanga ubuzima bwe busa n'ubwasigaye inyuma y'abandi baturage. Murakoze.
Urakoze cyane. Hari na Damien Peter Top wari watwandikiye avuga ati ibyo aribyo byose imishinga banyiri kuyikora nibo yungukira, ati naho abaturage nta nyungu. Atanga urugero agira ati batuzanira imashini zisika ibigori, akawunga wabihinga, bakagutegeka kudacamo n'icyo kotsa, ati wasarura bakagushyiriraho igiciro ku kiro, bakaguha amafaranga 200. Ati utemerewe no gukuramo icyo kurya, ati wajya kugura akawunga ukakagura amafaranga 600. Ubwo rero ibyo ni ibibazo abona. Ati ubwo se murumva uwunga ukarindi? Urugero rwa kabiri, ati uzagane n'abahinga umuceri uzumirwa pe. Damiye rero turagushimiye, dushimira namwe mwese mwaduhaye ibitekerezo ku buhanga bw'ibyuma engineer Ufin Utko afatanije na Inosa Kimenyi Eugenia Mukankusi kuri mikoro. Mugire ibihe byiza.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC turashimiye mugenzi wacu.